iskoro imaadkan oo u dhaxeeyay ciidamada ka wada tirsan dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay degmada Dharkeenle gaar ahaan Kaawagoday waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan iskoro imaadkan sababay dhimashada laba askari oo ka la tirsan dhinacyadii dagaalamay waxayna wararka qaar sheegayaan in askartaasi dagaalku dhaxmaray ay isku qabteen canshuur arunin laga waday suuq ku yaala degmada Dharkeenle gaar ahaan Kaawagoday iyadoon wararka qaar ay sheegayaan in ciidamada iskahorimaadku ku dhaxmaray degmadaasi ay isku hardiyeen dhul halkaasi ku yaala sida ay sheegayaan warar madax bannaan maamulka degmada Dharkeenle wax wara kama uusan soo saarin iskahorimaadkani dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan dowladda ee ku hardamay degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir